la dai. Mapenzi anataka unune na sofurai. Niulize why. Unampenda kidi, unampenda na kidai. That's why. Mapenzi nyatali kwa afya ayafai. Bambai. Mapenzi anatesa, I swear I go die. Wewe sitaki mapenzi, nataka nime kieo. Wewe mapenzi siawezi, bora niwe na maseo. Wewe mapenzi sitaki, nataka nime kieo. Wewe mapenzi siawezi, bora niwe na maseo.
Everything I did for you, you still got then you back. You let me stand all over. I no go waste my time to fit in to span when my heart is high. I'll be single just to know this life. Mapenzi sitaki, nataka nimeki hela. Hela.
Wewe sitaki mapenzi, nataka nimeki hela. Wewe mapenzi siawezi, bora niwe na masela. Wewe mapenzi sitaki, nataka nimeki hela.
And it's Matrix.